Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Dans le studio Tamani, qu'est-ce que Kabarouji amène et Fulfulde?
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Al-commissaire Sapo e jetti lewru juin hitan 2015 Sapo e jetti yamdo jabbirima Silima Chapan e nay e joy Miren tawa en der maison de la presse Bamako Sapo e jago yamdo jabbirima Silima Chapan e nay e joy Wakari jono on kompetitu widi du wono Kambe gube soldasi yon oni yon gwambe lele di met endi be koliti widi Wakari jono e bijogi tit alaji du wono Lami do kibaru soldasi wakanyo holiti Oro kabaro holiti widi do malit Oro mbe guri fu headdari ila be puti habadile adnaro alando Kanko general danwa o holiti widi wakari jono be kaja dum wonono bawde sabi de sa jeyu ko buri hewde soldats mabbe fu ngana dunke ande sarj daniel o holiti wiide wakkati joni o fa dum wonono arme noddirte do dum wono oni leleedi meden di e be kaani yaade dartoode honto way mabbe goni leleedi di holiti di wakkati joro ko general hali ko an holita wiita be ngadi noddango fewde e walde adnaara allandu yimbel di don nangama to mesinitobe yimbel di don be cikkitabe wiide yalla kambe ngadi bonandaaji gannoode le yonter jabbi non de to mesinitobe yimbel di don wakkati joni e be de do wono zedar mangabe gombe tombe lewru korkandu fuddi le mali fu e mangal mudu do bamako do jama o woyti ki sanabe kolitiwir wakkati jono tidalaji di an kewi le nokkobe kolitiwir du sa yehile du moyde cioggudi an jahata an ngabba yade sakiraabe o ngara humpitaade ko be kalido hendi wono no kabaru mo dimi jogini on do hande de ngara o settaade de yo umar way galo walde dum wonon kaski blé en lé léddi meden di wakkati jono be jogi tidalaji dum woni hono kanko hore soldats be ono hollitiru wite lé hendo holliti wite sa jewi do mali do yimbel mabbe buri fu heddade kanko general danwa o holliti wite ko buri hewde e soldats e ngadda be fu ngana dunke en do ande be ngada barkante en do ande o holliti wite be kaaja wakkati jono o bawde fa be ngada nelal mabbe gal no ngeenyiri barki sise
do mali do woni lawul sappo e jeegowul ko oni yehi dartinoide e ley adunaaru allandu ka do mali do be buri fu samude tabande jeegoyon e sordas en mabbe keddi ley hen ko buri temeddi don woni barmube iwde e hitande 2013 warde hikka kasaraaji ngadeteedi fewde e mabbe ley sahal malingal iwde e bombuje iraade e paddeteede fa yottoyaade e tuufude jambi denno kanko general Loules Gar kanko o holliti wiide kanko e hore makko o mo wonduno e mobile minisma nde jambi di tuufa fewde e mabbe nde e le majjun o holliti wiide so ni so tawi sorrasi en minisma be barkan e le golleji mabbe di dun ko waddi ko waddataano nden no fa hande kanko general o holliti wiide ko heewi e sorrasi en minisma be kewa ande e le bangal irtugol bombuje fa yottoyaade so neddo mabbe barmi kina be nodda ndiwoji di nden no e le majjun o sembini ke wiide gube ngarde tonde an haani ko de reene e le dakirde mabbe pati kasaraaji bombuji kebat dun en ka dun lataaki no yirrani
e kolliti do won kejaado horejo oni leleedi meden mom noddata mungi hamdi jangoma haani jiddu to france to ministre kumini do hakkunde france leedi ele godde mom noddata laurent fabis le heddu kaddal mabbe ngalan haani yowade wiide hono kaldale kawral tinina ngal le nogay lewru meh jabbi non du kanya kangal sinnined le nogay lewru jeen waror du do bamako do le heddu be jawan do non hejo golleji ministre ma waylitirte e leedi meden di ko honjoto wobbe kolliti wiide le hen ko wakkati joro ko kanko general o haali do hen ko an holliti wi taw wadi noddango fewde walde nara allandu bawde mabbe beydebe jaw yalla hono be ngadirta nelne mabbe de fa dum feewa kanko sarge daniel o holliti wi wakkati jono soldats en oni be an kandidato to way mu en goni fu jaha kaba e mudu kede ko usman diko faccintinen do hen
en godda e watu mo minisma golle mu hani heydintinede sahal mali hakilata ko mudum yo hollitinde be bofi golle mo minisma hanno gollude gamaliga denna ana hani bedenede dole le bedande dum kabarde e avioji fawarde e habotobe ye dum woni ko halani aduna fu dum ne dum wana kesum ko laji e golle o yo lomtade golle be serval be hanno ka minisma wala bawde mudum dum e do dande nations unies fawi sabe se warbe be mbawa manade denagu e be kani janginede faabe beedoro andal dun yo oni hanno dawrande
ko foti yimbe la njoyon holita werde be arme mali harbi yonki mun en le wuddu leedi meden di dun wonon le laamu motto o communique o hokkama kenya suudu ministre communiste sibaru hono soldats e leedi meden di kanyu hokki o do communique be kolliti wi yimbe le njoyon keddibe le be fu yimbe le bombe sumbu arme mali o neddo mudum gortan barmi le hen ko wobbe du ceedi wiide le hen dun wonon yimbe le goddube bangude le wuddu leedi kolliti be wiide fa masini yaltita e yoppitere kanyu ngadi do golle secret ba no bay nekkati mi joji modo her laame bemal andengal mi noddirta face facebook ngal
Tamani.
balde sapo ko bonanda yidi gadno to misini tole lamu sigaso le hen ko micciteden wiide tan zinarama goto heddino ki le hen wakkati jono yimbel dido nangama to wiyam be yimbel dido yobe cikkitabe wiide yalla koyde mabbe ana le dido bonandaaji kanko mer misini o holiti wiide goto e nangabe jaati yobbi nokku mabbe o jaadno holitir wiide ka faande tadiral heba ka le hen do hono yimbel gadno noobe daawabe yalla kanyen gadi do golleji na wana kanyu en kanko nan pala kulbali wakede kusman diko facintinen do hen
mi hebi nande won sikitaabe dido nangabe e be juude gendarme horgol ana wanda gotol oka yo circle do jeya mi yirali be giteka minani be nangama kam anda e fedde hende be goni ko nayi e denagu gallure deka ana de ini hande sabe solla se ngari notade joni woni arande ko hono di golleji gadi ga amenga hakkilaji jooda ki ka ko solla se ngari ko men ciusi kaladu ana jertindi
gollobe do wono suudu ministre humnino kibar yigaaji le leedi meden de be kolliti wiide fa hande be joppan golle ko yaata e balde tati le hendube kolliti wiide su himmeji mabbe bama ka le hen kanyen jobdiji mabbe du daño ko beeda le hen sona non tan be bantata golleji di hudewru korkandu fuddi le mali fu e mangal mudu do bomako do jama o holliti wiide wakkari jono yidum tiidi sanne hewbe rewbe le be do kolliti wiide sa jeewi cogguji di an jahataane beedo le lumoji di kede ko barki si se faccintine do hendobe ko be kali ko
fure ko natu si
kina ke ben famu wiide cogguji di ana gondi e ngabude denno ana hani ko cogguji di jewte puddoje korkaka ana santi ka ana wawi tawede nangi ana tampina yimbe men ƴewanno dun jogirte cogguji di fu ngabbi somo yaaji di mbaawa ka memede denno ana hani ko usuruji di buyte fa cogguji di dun jippo lewru korka ana wonde fuddirde no moƴiri kamme de darde worbe be tinnobe beyde coggu somo yaaji di sabi en fu ene andan wiide nokku o ana tiidi fa sanne so laamu o dun wawi beydude joddiji di mide mila dun laton hunde nafore fasane hono non dun wowiri ni cogguji di fu ngabbi meda ndarde jagotobbe buyta cogguji di ngabbin go cogguji di tan dun torrata men
tout a augmenté
be kwaliti wi tokkidal to wonbe jaba e horde hande sabbi de dun hono modi babbe gondube e gube pelle gonde to non tirtode azawad de ben kwaliti wi de jango korata ka dun hada yimbe wobbe horde ton be kwaliti wi dun wonon suudu ministre kuminindo kabaruji le leedi meden di kanye dun wonon jon en region ngaji be orange kanye mali tel holitam wiede wakkati jonobe gondi e wadde le hen golleji fa neddo fu antire do pisi mudun le hendube kwaliti wi so bami fa jena lewru avril tan 2016 jotti ki neddo fu mo pisi mu watta ka ton tan holita wi tan pisi mu noddata ka sen noddata ke dun wonon jama kuminidon kibaru yimbe le kasobe cuudi le leedi meden di holitam wiede kenyen be ngadi kawrital mabbe do bomako do le ngal do kawrital be ngi dum wonon yimbel kasobe cuudi be kokkidu en do hen kabaruji ni budi anda hakkeji mun en do be kolisiwido ko be ngadi imugol mabbe gol ko be tawi hono yimbel burbe fu tampude le nokku o be kanyen buri kasude cuudi di kede ko kanko madam Kulbali Salimata Jarawo haali do hen ko do faccitango barke sise
la location
tidan laaji mawdi ana wodani hasobe cuudi le be makko do fadde amen wadde gal kawrital sina men ngadi horgol do majjun saabi men ngala bawde kejude horgol gol be makko do tan men hanningol le majjun yimbeele burbe fu tampude be kanyun en buri hasude cuudi wakkati ji a tawon hakkeji mabbe ndewataake dum wadi so meden darta fa dun dale meden gonde yaltinde do hen sariyaaji ndewoji hakkeji mabbe fa tawe ebe paami di sariyaaji ko waawi laataade nafakaaji mabbe sa ewi di sariyaaji ko heewi e majji yimbe kasobe cuudi be andanaadi ndanno dun watta so jom en cuudi be ana sama e mabbe ne jiida fu
Union européenne e gouvernement royaume uni e leydi suède ngoni papatobe studio tamani
sekrabe jeewa yalla hodo ni le réseau ngaji tobe collective do non conseil en ngombe le lamu kay o wakkati jonebe gonde yaltide le hen dati fa yiru wara wad le lamu kay o fu e mangal mudo be jeewa yalla hono be ciakirto witta witta sukabe jokolbe le hen dube collective de fa hede golleji di tabe sinabe keba ko yata emilioji temere jetti cfa le lamu motobe collective wi dum wonno waldende wana jeeyal lamu debbe no dirte debbo ala fiya holita wed wakkati jonebe gonde wattude hejo golleji mabbe di ko yata milio chapade joy cfa do won le cercle yuwaro o commune girma le hendube paboto rewbe le gombe tombe faabe jeeyo yalla hono be ngadirta yirwere hono kibaro be chakko do dewle ngatte to ilo suka be jona e ngado do golle walde dum wonno peyiba en gardam faado tumbutudo waldinde wana e jeeyal lamu debbe noddirta handi cap international holita wede ille kenyebe gondi e famide yimbe le tumbutube tinno cala hono bonandaaji ngadoji fewde e sukabe rewbe tombe holita wede le hendube pammini jama o hono ko dido bonandaaji mbaawi rimte be biidube paboto dum wonno sukabe tawabe bonandaaji ngadama fewde e mudu en to tumbutu ton daga gude ngardam faado sigaso do holita wede jaba buuji dokkama to dum wonno dede fu burde laabunde tonde be kolitiwi dede burde laabunde tonde dum wonno wayirma en be balliramo ko yata e million goto CFA o million fo wattama le kaaki cenirdi ton ngado do ka baro do no suudu ministre humni non kibaru cenam kanye ha waluuje le leedi meden di dede sappo je kanye gonno e gol do hirndir gol tangal mudi garanti mini rem fa do segudo holi tawere commissaire ngaji didi goddi ton di be kokkama hono kaaki ko be kaani labbinirde commissaire ya ngaji mabbe di burwetiji ratoji kanye e peluuji fo ano gonno le dido kaaki gal musa daji ko be ngatti le hen ko ala fa e millionji didi CFA ngado do golle fondation sek musu haydara sekrab do kadde nyalawmo hande o e kabaruuji meden di ka fa hande kedde heda do e seeda hono andirdo no yewtere meden de ana wodi.